abuyazi kusho ukuthini nalokho ukuthi uyangithanda abuyazi kusho ukuthini nalokho ukuthi uyangithanda abuyazi kusho ukuthini nalokho ukuthi uyangithanda abuyazi kusho ukuthini nalokho noma mina jina lantemo kena ikulayo ungazi nokuthi asho ukuthina magama Ungibolele ngale mbuzo ukuthi njenge nama ngisamfuna undoda layo unobala ngezenzo uzilela xhobo lomuntu otatheka yochazekayo kathi action speaks louder than words ngike ngize kusha abantu abathandanayo ngibonise lolo thando nangithanda insizwe wamela yamagamayo umuthunywa zinkanuwo leluyeke nakesebenze lento lenawezamayo ekubaqeda besifazane baningi namhlanje usekhona abazalwayo wakuthi uyamthanda ngabuyazi kusho ukuthini nalokho mina ngihambile ngibonile ngitholile ibuthe bangidlile Ngase ngifungile, sengizitshelile othandweni ngivumile Manje sengikholile, sengingaqhumi isikhathi sesifikile Yebo angalile, ungenza njengokuthi uyamthanda uqinisile Manje sengikhulile, angaseshonile isikhathi somdala sendlulile Njengoba uthi uyamthanda, ngabuyazi kusho ukuthini nalo Uyamthanda ngabuyazi kusho ukuthini
Louder than words, ngike ngizwe kusho abantu abathandanayo.